uzuyibone loo nto apha nje mxolo ngomyondo le.
Thank you. We'll be right back. Solenilla.